lick slick and a rosa. Na terango tabolwa olwa bali abalala abansumbu wanga ngantabolwa na yekwe wafukire dagala kwakuwa obuyiso obusiirira tega bwadala ewongamba balala situnula walala sichuka tenfuko mulala chakuba kajiko nga sukali tabola kashayi kanoge kanoge onkwasosonyolimba naye buliwe nkusisinkana tolina kyongamba justine wakuwe simumpunga choka buliwe nkusisinkana tolina kyongamba. Kwekula, mponyaga ya gatagula, onkwase.